majani ekigambo kya Mukama kati kubulira amazima tegemuliza laba okuzikirira okufaanana tamanya luka ebikwate bya moyo ebyakolwa balira abantu b'omu bisetaani abasasula ebibaane teka wuti kimba kya kufa kale leka togenda nasi mukabiridde nkulajanidde ekigambo kya Mukama kati kubulira amazima tegemuliza
Echinaku
yabayigiriza banyoleza mulinda bamuchita walukuno rokumula bisera babikwatako
nebuba kaungezi nebubenja
muli mukatilo mukaga kwachilo muli awamuvu ya mumane kolunaku nasaba tukwate katunda byatugamba awatalejo gaba mulilo
Echinaku
anyoleza mwurenda mamuchita walubunu rakumula bisera babi kwatako
nebu baka ungezi nebu benja
muli mukatilo mukaga kwachilo muli awamuvu ya mumane kolunaku masaba tukwate katunda byatugamba awatalecho gaba mulilo
chenda bye mikwano ndabye banywanyi
batunda byatugamba awatariye tugaba mulilo
jemba gamba namwe
batunda byatugamba awatariye tugaba mulilo